Apostle Ian Kitakidu, Global Speaker, and the mighty Good Shepherd Choir. Together we say, Choir Kubi, hell is not a good place to be.
Jimmy, Fisher, we know where Sambi Bandiwo. We tell my Bantuma, Tangulu Mubantu. Sekelele ni amashina yenu mwibukulia mushilo kayali lemu mujitabo Yesu atila chimi ufisha wino
wite
mwa sekelele ni sana bantu mafala masuta ya tu mwite masana bantu mabanga amashina muchando sekelele ni amashina yenu mwibuku ya mushilo kayali lembwa mchitabo Yesu wakila kimi ufisha wino
ye baba
ye baba sekelele ni Sekeleleni amashina yenu mwibuku ya mushilo kayali lemba mchitabo mufayo kulote mulekula mufayo kulote mulensha mufayo kulote na mukwa tendala maishi ni mulimi nomba fayeni mulote amashina yenu mwibuku ya mushilo kayali lemba mchitabo Yesu wakila chini ufisha wino Bambi, bushi kubwa bupingulo Baka latila, besa nale kubombela Kinshishi nariandi mwibuku ya mushilo talilimo Wambika kuwaya, mweleza wandiye Kukaba, sema
Bushi kubwa bupingulo
Baka latila, besa Kinshishi nariandi Kukaba bambi, ushiku wabu pingulo Baka latila, lesa nale kubombela Kishishi nariandi mwibuku ya mushilo talilimo Mambika kuwaya, welesa wandiye Kukaba Sema
Mushiku
wabu
pingulo
Baka latila
Baka latila
Lesa
Lesa nale kubombela
Kishishi nariandi
Hell is real. It's not a good place to be. Matthew chapter 7 verse 22. Luke chapter 10 verse 20. Read for yourself. The message is loud and clear. Kumulilo e kuwaya tulelanda.
Hello Yesu atatila. Fionse tyo ninji shiva. Wale pepa. Lelo lupa tota wale kele. Fuma pana kutansya. Kavia kuwaya. Chabulanda, kabili chansoni Kukaba, sema, sema Lesa, chishishi nariandi
Chishishi
Yesu akatila Fionfe fioninji shiva Wale pepa Pamuka veneta wale kele Fuma pana kutanfya Kabia kuwaya Chabulanda Kabili chansoni Hele Yesu akatila Fionfe fioninji shiva Domba wale loa Lelo wale fisa minamuma pepo Fuma pana kutanfya Kabia kuwaya Chabulanda Kabili chansoni Kukaba Nessa, 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 Kabia kuwaya Chabulanda Kamili chansoni Kukaba
Kukaba
Kukaba Bakalatila Bebele Chichishi na jandi Aleluya
Reverend Sage Kalume Changa, may God bless you. God bless Zambia. Let us continue.